degun bɛ musow ka cɛta ko la parce que ni cɛ tanyana sisan ni ala y'i cɛ minɛ i la.
Mali leydi ndi manafoyo diina muɗum manafo ana jogi hakkeji muɗum tongaɗi lenuygal sariya leydi meɗen tabotoɗum noon gueɗe kewɗe ɗe galda ko naayi ndongu ana hen onon projet kesso bangal sariya galle dardi rewɓe e worɓe fuu ponne tawe ɓurdinal fuu waɗay bangal sina diina sariya muɗum noon watanaka tafen miɗen gondi e dartude tan sariya joni ɗo gonɗen ɗo kabaru ndongu noon mbiɗen cuuɓi kaltidal e pamral farde amen noon naytorade heedi sariya saabe de sariyaji tongiɗi hen ɗi jinganta debbo so tawi sariya bangal galle ɓamama donnugol muɗum yaafinan ko heewi so tawi debbo wawa hollitinde o ɓamaɗo naadu talkur muɗum jibinande sukaɓe muɗum ko galle o ardoto fuu yo salanade gongiranta ko dewgol muɗum yo hono majjum woni ko sahiɓe noon kaldete fa gara pecca koronete ko ley walde amen nde min pamminam min tindinan du rewɓe wonduɓe e tiiɗallaji min taboto noon dabareji ɗi o yiɗi e ley anne makko fuɗɗude ka ko yiɗa noon yo heɓude jogolaji ley kaldal so tawi ɗum laataki kabaru muɗum hollititte sariya fa senda so tawi gullitiɗo o wala bawɗe ɓamde avocat noon sariya ana hokka ɗum bawɗe wallede heedi sariya e ley majjum yo laamu o e hoore mo ɓamata almusaɗɗaji dabare muɗum minen rewɓe noon miɗen kani wattande hakkillo fa gongarantaku talki ɗimin jogotoɗi ɗi sukaɓe amen fa warde e ɗi degol amen fuu gona e juuɗe amen
alnaɓe kay kono on won tuɗo